ప్రసంగు నష్టం ఉందా?
The voice of America,
Washington. Nairobi, Sango, Punakote, Misako Pandani, Babo Kolobwa, Kuana Visa, Yasikako, Vigilasa, Viva Ingala is a Sango, Musika, Nabasikina, and Go Uto Dako. To the Maria Contestancia, Kinshasa Matite, Kati Ete, Vital Kamere, Mukambi, Yamisala, Mokosia Moka Felix Chisekedi, Akutikala, Naboloko, Na Yano. Yaba basambi na yetu mavoka pona ya miba lepo na kusinga kukumisani na ye zuwa lingale pesa kimalupa na moko na ba avoka ya vita na tamere metre John Kaboto to landai
matambo itinda kibiso to senga mbala ibale liberte provisoire ya bonsomi ya ndeko vita tamere parce ndeko vita tamere akuti kutima na justice kibiso tepo ate ndeko